Kisima Records.
Attention, no last month.
I jump over. Kukapuro Samina. Hoji. Pagana. Utafuta kwa jasho Papa na upate zako Mungu lendi bado nyoso Papa na nadi yako Mbada na tafuta na tafuta changamiela Sivisha chongwa done iwe mbele ya masela Unachakia baba chakia noti chakia ya Sivete puri mdomo basi tafuta ya Najiti amechakia nilo Ameunga nilo Amechakia nilo Ameunga nilo Manjaka amechakia nilo Ameunga nilo
Pashukuna
Maneno mengi hata kazi hakuna
Kazi hakuna
Sogea mbele usinyo karudi nyuma
Karudi nyuma
Ukizubaa msaada hakuna
Tunatafuta pesa Tukisipata tunatesa Tunatafuta loji Tukisipata tunatesa Hata kama nikilewa nimelewa kwa zangu Niache natumia pesa zangu Nikilewa nimelewa kwa zangu Haya kuzimba shaya Nataka kucheza nae Wakuluka nae Wakupali nae Nyeka chini cheze nae Nataka kucheza nae Wakuluka nae Wakupali nae Nyeka chini cheze nae
Salio, salio wanasaka salio Salio, salio wanatafuta salio Salio, salio wanapeja milio Salio, salio wanatafuta salio
Endo mana tafute salio Tafute salio Tafute salio Tafute na bakayo Tafute salio
Wanangu kamongo Shatu wa suna Babu Ali mjekuri
Mr. Designer
Wandiligi
Yonji bicho
Wamshishela Misokoto Crispy New Dede Chima Pekan Haya kenu mfami Mamudasi Sera Pacha Mene Jackie Sima Chutu Sima Po